exclusive from bigvoicemusic.com.
Yo boy,
hurry up for me. Kabena baby ni visite. Kabena sivi wa milane. Ndine batesa monga ni boda. Nima konda monga sivi za kazira. Na iwe wa luta ken. Na iwe wa enda ken. Liwe nezo na mo future. Ama nisi ya soje. Na iwe wa enda again. Again. Again, amani si ya soche na iwe waenda again, enda again, waenda again, amani si ya soche na iwe waenda again.
Nani mwona kwati niwebo wada bakandulo mumfimfi, noishi bakanshi niwebo snitchi, heartbroken kumuti mana mastichi, yeah. Kuwa bena nefike mwikwefi, la fuja limpisha mufingi nshapene. Yesi nefya kweba deti ndande. Kwa teiwe wale tila cha wakabande. Walibono kela kumangalande. Limbikeshe kwa kupepele lapu. Lavute mupila pati nine vatesha sote no. Munda fila futu kuba wanponga. Isa umbi kale kale ninsula
kwa. Kabena baby nivisi yete. Kabena sivi wa milane. Ndine batesa monga nipola. Nima konda monga sivi za kazira. Na iwe waluta ken. Na iwe waenda ken. Future, amani si ya soje na iwe waenda again, again, waenda again, amani si ya soje na iwe waenda again, enda again, waenda again, amani si ya soje na iwe waenda again.
Wana silufyanga tayari. Ama shoko kuba nepo tayari. Fila mbefya isusha matayari. Beautiful kanshi enso kamuchani. Palastina lafi samba mufi. Na lafita kata muksila mukandu fiekos. Ukuba singo temulandu eli. Mbitu pitiri sokula batamba kofienga. Na ponena montila fiat fest inze sheko. No ishiba kashinde ponena mumazeto. Nina kandefwa isho kuchita seto. Pano no njipuseko.
Kabena baby ni viziete. Kabena sivi wa milane. Ndine batesa monga ni boda. Nima konda monga sivi za kazira. Na iwe wa luta again. Na iwe wa enda again. Liwe nezo na mo future. Ama nisi ya soje. Na iwe wa enda again. Again. Wa enda again. Ama nisi ya soje. Na iwe wa enda again. Again, waenda again. Amani si ya soche na iwe waenda again. Amani si ya soche na iwe waenda again.
No rushing
again.
Rap so fit. Yo boy, yo man.
Amani si ya soche na iwe waenda again.
Exclusive from bigvoicemusic.com.